I miss you, my brother. Hey,
Don Fox Production.
Kiza. Black Nina, I say. Palibe ya madziwa chimene mwati konzela ndichifukwa tsiku ndi tsiku timapempera kuti inu musiku la satana azichepela mitima ndiyo sweka sitingathe kuyimata ngati ndikotheka muikazikise bata tidzakumaneso ndi matini nkati wapita kuli chete ife tikulira moyo ndi wodula sititha kumugulira koma nyimbo zokhazi tikhoza kumuyimbira mumusunge kudzanja la manja moyo undi wanu timadziwa muzalanda chathu ndi chisoni kukamusiya kumanda koma zochimwa zake mungokhululuka poti dziko la pasi layamba kumuwelusa adani analipo koma nawo ndi wothodwa akafika manja mwanu ife tikhala okondwa. Ndima yangu, tasala ndima fusu ziko kugwede zeka tata ya mtu waluso masiku ndi ya wili robadwa ndilo mwalira chimwe mwe pachiyambi pa mapeto nkumalira palibe ya kumvesa kumanda ndiko kwangira tikachita bwino tizakumanaso koma kolona wa moyo wakupase ngati mpaso sitina kutaye tili nawe tuzi tuzi chako masomu sichingatawe ukuimba ndi angelo lelo limenelo zowawisa zapa ziko zija wazipa sabelo ife ndi osala koma tizipempelela ife siwonika koma tizikonzekera ubale watu ndi mulungu tizipemelela adani analipo koma nawo ndi wothodwa akafika manja mwanu ife tikhala okondwa.